Ministry y'ebyenjigiriza ng'eyita mu kakyuka akavunaanyizibwa ku misomo egy'ebyemikono baagala wabeerewo okuteekesa mu nkola etteeka erirungamya emisomo gy'emikono egibeerera Retrieval Act okusobola okunogera eddagala ekizibu ky'ebbula emirimu mu bavubuka. Akulira akakiiko kano Moses Kasakya ategeezezza nti eggwanga likyasanga okusoomooza okw'amaanyi naddala eri abavubuka abangi abasomye ne bafuna ne diguli wabula nga tebalina byakukola. Kasakya ayongerako nti waliwo omuwaatu amubisomesebwa n'akatale ak'emirimu ebitakwatagana bulungi mu Uganda. Bino byogeredde ku ttendekero ly'ebyemikono e Nakawa mu nsisinkano n'abakulira amatendekero ag'ebyemikono okwongera okuteeka mu nkola ebiri mu tteeka erya Retrieval Act 2025.
Betuyigiriza babe n'obukugu babe n'obusobozi nti bwafuluma mu college aba asobola okukola ekintu ekyo kyayize, ate si kuba nti asobola okukola kyayize kyokka, naye nga ne kyasoma oba kyeyakugukamu kyekyo labor market abalina emirimu kye beetaaga. Right now tulina obuzibu nti abalina emirimu skills ze beetaaga ate abaana si ze balina. Katwagala kugezaako kujjawo gaapu eyo nti omwana w'afulumira ng'asobola okufuna omulimu, ne waaba tafunye mulimu ng'asobola okwetandikirawo ekintu ekikye.